kasoro mpenzi, hivo ulivo usibadilike. Ukicheka minaridhika, so cheka tena sana mpenzi, hivo ulivo usibadilike. Never have I ever been so helpless. I'll never dare to take this thing for granted. Have I ever been so helpless? Never ever take this thing away.
Take